Ekitongole ekyantereka nsimbi ya kulya bukadde NSSF bavudde ne balajanira bannayuganda mulina okuyingiramu omuze naddala mu bamufuna mpola ogweterekera ensimbi essente ezo z'olaba ng'entono z'ogenda otereka mu biseera ebijja ze zinaakuyamba obireko ne boonaabeera. Ebigambo bino byogeddwa Teddy Agudo avunaanyizibwa ku byansimbi abadde ayogeramu nko n'abasuubuzi abali mu katale k'okaleerwe nga bano bafunye obuzibu obwabadde obunene ennyo. Akatale kaakutta omuliro ak'embawo ne kagwawo ne batwalira ddala omwaganyo ogwo okulambulako abafiiriddwako ebyabwe nga kw'otadde okulambulako ab'oludda lw'emmere n'ebintu eby'enjawulo akaasigaddewo okubalaga nti mu mbeera y'obukalubirivu obwa dduniya eno ogwanana bwako akasente ke weeterekera mu mbeera eyakazigizigi ng'olinako ebikalubiridde kakuyambako obulamu ne butambula. Ye ssentebe w'abasuubuzi Richard Lubega bwe yabadde ayogera agamba nti abasuubuzi bangi ng'embeera mwe batambulira yakanayo kyani abakyala basingira ddala okubeera abangi abaami baabasuulawo ate mu nsuula weetalina kuyadde obuvunaanyizibwa obumanya nti beetaaga obbakwatirako mu nkuza y'abaana abakyala badduka ku baami olw'obwavu n'agazibwa ag'enjawulo abandi mabanjaga balimu bulago kale kintu kweterekera abamu bakyagala naye obukaluubirivu bwe basabidde nti okweterekera kye kinaabayamba okuyobola ebbala.
Musomo gwe tubadde nagwo olunaku olwaleero ogwa NSSF okulaba nti eyambye etya abakyala baffe bano bamufuna mpola kubanga bakozi nnyo babadde bakubana okulaba nti babeezaawo abaana baabwe bebasingo maagazi tebalina basajja tebalina ki abalala balina abasajja abasajja batamiivu babeera mu myenge basula mu bamalaaya tebagezezaako okulabirira baana baabwe.